abinu chalo welo, abedo chalo welo, akwa chalo welo. Abinu chalo welo, akwa chalo welo, abedo chalo welo.
Rich boy, what up, why? One love.
No more. No more.